yande joyi no wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni ɗi fulfulde commune Oumou Oumar yettinto moon. Nder kibaruji men ni, ndungu naati no handirde leydi Niger hitaane hikkade, amma toɓo mawɗo gaɗaɗo kirosiri ni asawe ni de waddi bi en ni ndiyam naati nder hoggoji himɓe, on keɓan fama ka fi mo fi o memi gon haalata. E andol ko wono ni laawol Arlit Agdes ni wooɗa, nde lamɗo jaɓɓini laawol ngol noni ɓeteni ɗum ɗo no watte debangol nder wakkati ana potorɗo noon ni. On nanan ko hoorejoji kawjiɗo fi ñibdi on fantinta. E yewtere men pindinol ni no haalan dow golleji ɗi comité mawɗo de Nations Unies dow fi hakkeji himɓe, haalan dow ɗoytanade mbi en ni ɗi hakkeji ɗi himɓe daydi Niger. Tokkum en nabbirtol haalaji nder kibaruji men. Leydi Niger ni no sini waɗugo julɗe 3 août noonni ko leydi ko laawol leɗɗe noonni batu laawol capanɗe jeego e tetaɓere noonni ko leydi Niger laatini leydi hoore mum noonni illa duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeɗɗi e joyi noonni. Hitaane hikkade ni ko watta yeeso woni deenol beeli no huunde ko waajibi. Dow fi oni nani ko jaadimin mo Zender Ali Keita o yewtidi e colonel Mamman mbi en ni Almajiri hoorejo région dow fi ladde e jaayi.
Dans le département de Gouré et un peu
der département mo Gouré kambe hedde mo tanu seda kal edum wodi beeli ndiyan duddi ngodudi nafakkaji ko bibbe wuro hitande fu nanawtoro e mo wadde golleji demal kedu e nangol liddi den ko min kisi Allah wonji tagol bakaji o beeli di no dom e torrede taydi no kuje no latani de bibbe wuro jeeli kano idum hani hinnade e di beeli ndiyam wattude di do inde bibbe wuro ben faabe keba na torade e muɗum. Waɗi du fijo leɗɗe hitande hikka cuɓa kinana lumo miliya e waɗoyde ɗum.
Wuro Tirogéri ni asawe ɓe keɓi toɓo mango aran noonni ko ɓaleji ɗuɗɗi ndiyam ɗan naati nder mum noonni. Ɗum ɗo ni ko waddi ɗum woni ndiyam ɗan wala hana to doggirta noonni, amma yonki fu woni ɗuwa neɗɗo fu nawnaki. Nani fama ka jadimin Ahmed Fellem o yewtidi e nana Isifu hawtaɗ bi en ni mo tawa mo nder ɓangere Azuru.
Ruwan nan ya dan mumu banna
diyan dan en bonna ni me amma yettore Allah ko dum hebay mayo do dermu ko waddi bonner diyan dan en dan burdi himbe gonno dudda do gotaji e do celi gattol dande gadam miyade e himbe kawoni himbe pama burdi en dan be dala ruddude ni do gotaji na do celi diyan be dudda der gotaji di en dan deni diyan to bi sanne tokkay lawol mudum to fu der bal himbe non pay dundu no waddana himbe sado maji sanne boytali amen ka woni ɗum waddana men balla gandiyan ɗan endan de ɗan toɓa hanne e jaango yaago yeeso ɗum anna ko fayi waɗude
zay badawa.
Himɓe peroɓe ni gomɓe may nasarwani iɓe ɓe gaɗanno demal noonni guesa gam ɓe keɓa koɓe pirtumo radioji mabɓe. Hande ni himɓe ɓe ni ɓiɓe tawa nder saɗarma heɓo guesa to ɓe remata noonni. Mbiyen ni hara ko ƴewata hano fi mabɓe o Mbaruma Soulay daraniɗo himɓe peroɓe ɓe nokku tudun waada de may no sorowani mo ƴama balla to gomnati e ONG ji noonni gam ɓe keɓa laawol ko demi. Nani fama ka Mamman Idrissa Waddi.
Nder nokkuje ɗemen ciwoyi ɗum waɗa deme ceeɗu e deme dungu, kanjum saabi nder amen no wodi remoɓe sanne. Ɗo en meɗen gatta iriji nayi: gawri, ba'eri, lamtiri e ñebbe. De neɗɗo remiɗum ɗum ɓenni itti no heɓay ko huntiri haajuji muɗum. Ɗo en saɗormaji ɗimen tawra kaw woni har rafi waddanede balla nokkuje tomen demata e iri komen awata. Gattol dande men gaɗata minen feroyɓe yaade ardiɓe leydi ɗum waddana men balla, gam men gala nokkuje to ɗum remata, men gala iri ko ɗum awata e are demirɗe. Deni du men keɓi kulle ɗe endan fu men deman sanne ko watta men mbawa daranade koye amen.
Muna iyamu dogarada kammu.
Nder hippitiren waɗana ni mawne sappo enayi lewru juyoni dow laawol torodi makolondi ko murtiɓe jogiɓe malfegon ni gaɗi noonni waddi himɓe jo maayi jandarma goto e himɓe nayo noonni. Himɓe sappo e jenoyo kamɓe nawni nder hippitere waɗande noonni ɗiɗo barama nder murtiɓe ɓen. Ɗum ɗoni waɗa kanani hakkunde torodi yaade makolondi région Tillaberi ko woɗɗa hano kirol Burkina Faso noonni. Ko jandarmaɓe noon gomɓe no ɗoytira himɓe noonni kippita nder andinore ko mawɗo sojeji leydi Niger andini ñalawma goto on noonni. Sojeji leydi Niger no jaran golle mabɓe yeeso gam renugo ɓiɓɓe leydi noonni ka woni ko mbi en ni hoorejo sojeji leydi Niger haali. Sarus leddi ni hawjine e fi waddugo dabareji do waddugo hano kaseti non ni law do farratiji ko wawto hewti himbe do fi hano dena ko non ni senap sappo e lewruji ni be andini wiide ni kippiteje de pelle murtibe gadanta himbe buytiri don do alla e bawde de kabbini be goni no gada hawtade e balla gomnati do fi joddingo jonde jam der jawtinaaki ki sarusi oni wadi holli wiide ni ano barol gol bibbe wurobe gadante hese hese dum won idum buytira non ni denne jaaki yeso won no hebo non doni har ko ciewata bi en fi dina go nonni har ko ciewata am bayle kebaama nonni jonni dum hoti far waddugo fitina na guy kaaji na biddam bonda ko na diwtol himbe na bittunol kulle bonde der guy ka der kibaruji minni horejo bi en ni horebe wuro birnin konni kantol jiddirde ni be gadi mbatu ko bulol ana drogo nonni ko kappini be naati yeso bulol gol nonni mbatu bulol ana drogo ko hawri horebe wuro konni e lami be fina tawa nani famaka o waziri mamman hokki asmana musa arzika
adadin da muke da kamar kilo
men kebi garamuji tabambonka keme jeegon e chapande nay e joyi kambe kinije biitede tramal ujunaji keme joyi e chapande jeddi e joyi hautade e kinije biitede diazepan ujunaji chapande jeetati e keme tati e chapande jeegom e nay min kebi kadanda kinije indi tirted exol ujunaji chapande tati e nay e keme nay e chapande jeddi e jeenay e kinije biitede amfetamine ujunaji didi e keme jeetati e jeegom dum do fu bononda mawdo latani leedi din dum sabimbini komin noddi bibbe wuro wurtade yi'a iri doroguji nangadi
irin abubuwan da ake kama
lawol de bangol ni alit agdes ni ko jutirka kiloji herme e joni no nyibete gan company kawjina do nyibdi dini andama kan woni mhd non ni ko fa waddi are ngolitirde mum arliti non ni golle de ni wadata kina de lebbi chapande tati non ni ko o moto cede ko burta milliarduji chapande jeddi yogo nani fama ko horejo golle den kader al mustafa o fantini jadimin usman umaru
Arlit zuwa Agadez sanyi
lawa lore Arlit yade Agadez ko jutir kamu umoto kiloji hemre e nay no mojjintinoite wattanede kolta ngol yejite du yajinede ko watto metereji sappo dum do fu cede mu mata konana miliyaruji chapande jeddi e go'o e miliyoji keme jeego e ko deki wodi ko sendirta ngol lawol gudron e lawol gadangol der gallure ngol woni ngol gallure ngol kono wade kankai kolta ndiyamu arta rufa don gina niko kaje daneje njowa amma lawol kesol gatengo ngol kai illu to masin don kaje daneje e kolta on hauro ndirte jowe do lawo ngol niko yejite jonkai dampe fawoda
Rafi labal ni takkol nokku fa wardade Agadez ni finom mo wawta memi fi cellal himbe nawtortobe e daabo gononni e hoggoji gondi anu hadde fa wardaden do fi o nani famaka kawjido anu fa wardaden al Mustafa Hassan o fantini jadimin ani sekarim
noder erdaba
der faworde amen no tawra rafi labal amma men koci labi kewdi do majjum joni ettore alla gandum hebi labal gam meden godi gollaydo golle makko wonana wuwude e moccinde der faworde de en dan fu tewgu himbe gonno nyaama tew labuno yasin faworde de en non tunni tiya e ciican jawtan dan dammule himbe kanju wadi himbe no donno gadda boytali mum en do majjum labi padi ho ceede meri no don en fadde modi hitande enda fu labi di endanno jojjinte surde dum golle deedu no donno gade jonde dum nyibbi faworde heere gondum hebi musola majjum sey men perato men gondo enda men kota der faworde heere nyibane de enda
nouvelle abattoir la
gammi kitade e nyalane maide adamu mumun jerma ko ni wadi fedde basketball ni de doso hautade e himbe parti mako e lenyi e jadira mako hitane fu e be gada batu gam wadugo hanu fijirde pirtol balli basketball noni hakune baawbe dun noni gam be tefa hanu kup mo adamu mumun jerma ko noni hitane hikkade ni tawa e doso kambe gadi bi en tewtir du noni dun do gam fama hebo nani ko horejo federation den kanko o fantini har ko ciwata bi en sigila ononi Muhammadu Muhammadu Hamani Hinsa andirado ambassa
Anasage jo kansigine 2009
der dubu jinaaji didi e jeenayi dubu majjum sappo e nayi ni ko Adam Momini Jerma koy laati dum du ko nimbe fu andani o sonnana di yanki makko gam leydi din dum wadi ko min jewondiri e singude fedde indi terrain de fondation Adam Momini Jerma koy miden tinni e wadde golleji kewdi misali arande fu ko waddata kejarande nagu der leydi din do filla labi demokrasi dida bengel dume Adam Jerma koy o jodino e wadde min tokkito dum paddol balure e juude ko wite basketball dum o buri yidde sanne dum sabi ko tiagal mayde makko hitande fumi de ngada fotere ko basketball dum nimbe du fu ngadi ballagaaji mudun nimbe tawa ke bo njama
ngeno du koppo
to madalla min nata der yottima pindinol committee mawdo hawjini e fi hakkeji himbe e des nations unies nonni HCDH nonni no tittinkini garrendugo hakkeji himbe no wadda ballamu gan dawrugo dabareji lobbi gan doytanade hakkeji himbe dartingo faawoda nonni dum dogon ko wattani fama hebo horejo bi enni dartinol hakkeji bibbe adama bangere ni shirni Omer Kabiwu kalameni o fantini jaddimi Rafika Tahir
No fi domol hakke bibbe adama tawrado e leddi Niger.
HCDH limtana boytali himbe keme jo e laso e jeneew be dum yaabi hakkeji mu en e be dum wadanay gonga ko fu har ko darata labi joddinaadi caka leede gan renude hakkeji himbe yaabude hakke bibbe adama e rafi do tanade labi renude ko hitane de enden ni fu orde pelle bombe gonde no kipito caka taraje gadi dum rafi ke joro hakkilo fukkingo godu der no kuje kandu memi hakke cukabe jangobe jande lokkol ko wattudu ni jangobe ujunaaji chapande jidde e tatu e keme jeetatu e chapande jeegom e nayo ka en goni wombe no jodi gala no janga adibe hawju garuje kasudeedu e cuudi kite no wadude bawde mu en amma hande de en dari kasun kobe hewbe goni no kedi sardaneede nangude go'o lewru janvier hitandu ujunaaji e laso e tati warde timmode lewru mars fi ummotobe leede mu en tawabe ton enda agade suujinaki gam be hewbe yudowabe ton enda ni leydi Algérie boppabe asamaka hawrina yewtinangol majjum wakati wadano do enda agades ko watta ummotobe leede mu en ujunaaji na e keme jow goni galatu
dume bi en hanne do fi durwo ko watta dun nawtori kelabi domude hakke bibbe adama
leydi Niger yari yeso durwo mu ko watta gomnati do tanake labi ideki jungo dum do lawol gotol gol minister leydi Niger kawjido fi reenude himbe leydi joddini kandu sappo e jeegom lewru fevrier itane dubu ujunaaji e laso e tati sigila hawjade fi cukabe be galato jodum atimube e ko nyamata minister kawjido golle cuudi kite kandu watti cardobe chapande nayo e jeddo hebe jangi timmini jandeji mu en
No dia du yeso ko heba do fi hakke bibbe adama
Don ya quelques avancées
ya du yeso heba
la abolition de la peine de mort et la criminalisation
de tatul ta yande neddo kite mayde wartirama bolum hollude himbe mardi bondi e golle hirnyare kandu wartirama gacce mawde jukketede no wodi du filla sembin inde labi durwi didde jenari e ko nande titta
et l'enrichissement illicite
tomo de la bandirabe wobe ni kettini habaruji e fulfulde do min timminta habaruji min e fulfulde de jabbita don habaruji e hausan kore ko mamma ada her yottinta tomo ngada habaruji dum fu kettindo don battu joda kale mo Rafika Tahir e hettin yottinta ngada mo do kettindo don sigilaji studio kala ngudo ertel ko yobatake ba dalel noni do tatti didi joy kerten to jam hirti